Get free music on mdundo.com.
You're the one and only mama, and I'm the one man army with some nyama ilo nyamani maninja na kuita mwami.
When it's soldier,
I told ya, na sio wongo na kumbuga zile hazo za mbea mbaga nyamongo.
Nilitupa harakati nikazama mbura hati kukupata sio zaribu
na sio bahati.
Wobei ili wapa nyodo wa masaki siku wapa shobo nikapiga ndefu kwa nansi mtoto wa kigogo. Grandma na mami na majirani na kuita mama Ivani wangu wovani. Do you see what I see? I see the honeymoon in love, I love the beautiful sea. Kweli mepagawa, baby unapiga kasia kama huko jangalawa mwenye siri yaki. Wachinje barini mikabla niliotota kwa na mimi.
We some charuko, some chefuko, some chefuko, sio mlupo, some dundiko.
We ni ndembe ndembe
kanga moko.
That's why
kwenda kingogo wala boko, kwenda morogo wala koko, nkuja kushoto tongo inaijaza
foko. Wako nimekuwa teja kama kilevi kikani wepombe. Umenilevya tukaishi kisoja, soja kikumbana na hali ya umane. Tunajiliwaza sate mingu kwangu.
Tufunge pingu baby kanisani, tuwarizishe wazazi nyumbani. Tule kiapo kibiri ya mini, mimi ni wako milele ni amini.
You're the mom of my son and I'm proud of you. And I'm like let's jigi mavu nikikuitaji yao yao. Na fry huna maringo kidume na jidai na chapa kama mandingo. Yo ninja na tambana lami la kwake beki azikabi cheze anzishe tsunami.
Na wivu
kama demu wa kidigo ni mpake majivu kantangaze ni kone mzigo.
Na haso naya na fight
nani atatupige tobo watoto wa chezi mbali. Unga ni robo kumwaga ndani so mchezo. Mulize hugo pampasi mepanda
na madogo anakata go go.
Kwa kuli nekuwa teja kama kilevi kikali webombe. Umenilevya tunaishi kisoja, soja kikumbana na hali ya umane. Tunajiliwaza sate mingu kwa mungu.
Tufunge pingu baby kanisani, tuwarizishe wazazi nyumbani. Tule kiapo kibiri ya mini, mimi ni wako milele ni amini.
Tungo records for records.
Kama meme joke master. Oi.
Sate mingu kwa mungu. Hey ya, tu wanju. Sate mingu kwa mungu.
Mimi ni wako milele ni amini. Mimi ni wako milele ni amini.